mwami wange mulungi asingira abasajja bonna bendamye nze buli lwe mutunulako alinga amata abamujerega mubiveeko abamuvuma mubiwumule yolo yolo ono ye wange kwe mfiira omwami wange mulungi asingira abasajja bonna bendamye nze buli lwe mutunulako abamujerega mubiveeko abamuvuma mubiwumule yolo yolo ono ye wange kwe mfiira bikwatirako wa waoza akasajja kekaavu ne bwe tusula mu nkuku omupaana tegulemwa tugusinda n'okusinga kwe yasula muzitemakana adamu teyayambala bikwatirako wa waoza akasajja kekaavu ne bwe tusula mu nkuku omupaana tegulemwa tugusinda n'okusinga kwe yasula muzitemakana adamu teyayambala naye omukwano gwali gwa ddala
Nina
ko alinga mata amangelega mu bibeko.